Mucheni chenu katula emusangwa umweo wa muyaya bakilileni yawe njikalene mwe kanaikalane mwe shakatine akantu nelio kamo kekalilila pe Mucheni chenu yawe
Kafweli mwele sankwani shokwi kariri la muli imwe ilio na shafya charo Bantu muli imwe kasango umweo Kafweli mwele sankwani shokwi kariri la muli imwe ilio na shafya charo Bantu muli imwe kasango Kafweli mwele sankwani shokwi kariri la muli imwe ilio na shafya charo Bantu muli imwe kasango umweo Kafweli mwele sankwani shokwi kariri la muli imwe ilio na shafya charo Bantu muli imwe kasango umweo
Shop.
na chalo bantu muli ni mweka sango umweo kafwe ni mwele sangwani shokwika lilila muli ni mwe kirio na shafya chalo bantu muli ni mweka sango umweo kafwe ni mwele sangwani shokwika lilila muli Kirio na shafya chalo Bantu muli imweka sango umweo Kafwe ni mwele sangwani shokwika lilila muli imwe Kirio na shafya chalo Bantu muli imweka sango